hlangana noLisedi indle umsebenzi wakhe futhi uwenza kahle kakhulu uma ithimba lakhe libizwa ligxila ekuzivikeleni lona kanye nomphakathi kulawo magciwane athanda udaka lwendle cabanga ngalokhu izingubo zokuzivikela uplastiki wokuvikela ondlalwe ngokuchophelela ukuchitheka khona hayibo ungakhathazeki sibonga isixazululo sebleach kanye nokumboza okuncane kwenhlabathi ngalokho nje akusekho futhi masingakhohlwa amathulusi ohwebo amafosholo aneziqu ezinde izigubhu kanye nephupholelo lokumunca konke lokhu uhambisana nayo yonke imithetho yezokuphepha kumasipala futhi ke masingakhohlwa ukugeza izandla zethu ngensipho namanzi ngakho ke uma ufisa ukwazi ngendima yabathululi abaqhaphela ukuphepha bheka iwebsite yomnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle ukuze uthole izinsiza ezengeziwe